gole neddo na himbe jukkirte de gadi yaadu metta berne du do tanaki no labi lamu leydi bi iri
e possible din pendam prison
no way jomun nangye lewru yaade lebbi didi watte yoba ujunaje nay yaade ujunaje sapo lato goto non na jamaare no wadube burtaki ki en ko sawira nay horebe leydi halude do mafar burtaki mum benki wadi do labi doggu dara majjun ni woni neddo goto na jamaare gadube lawol burtago tilsi hemube be chama lawol e horebe nukkum seni himbe burtike to chama e lawol no nanye kaso lewru yaade lebbi didi watte yoba ujunaje nay yaade ujunaje sapo
do 20000 50000 francs
neddo de suudi dalila gonga e gonga mo waddi dum wadude yaadu metta berne jukkol gole neddo jukkirti e dendu
seni jomu en no anni burtaki mu benki fa ummina fitinaaji no kano suuda horebe be sigilibe hanoni en fu no nanye kaso lewru yaade lebbi didi watte yoba ujunaje nay yaade ujunaje sapo no wayi du nanye kaso lebbi tati yaade hitane e jukkede yoba ujunaje sapo yaade ujunaje lasso neddo gaddo hanoni en fu neddo goto non na jama are latibe burtike do burtaki kilamu leedi hadi deni lamu wi'i ko burtaki modon ki wadi fitinaaji na sorko dirol e himbe basi mawdo no tawade to falamu leedi hadi burtagol gol on ciini sede on gadi burtagol gol dene omo hebama no way nangede kaso lebbi tati yaade hitane watte yoba ujunaje sappo yaade ujunaje lasso neddo funati der iri majjun dono anni ko dum kada dum to no nangete kaso lewru yaade lebbi tati watte yoba ujunaje sappo yaade ujunaje lasso to jonkan ko lati fu seni sigili be dum non se bibbe leedi non naati der burtaki kadaaki ki enda kebaado he mu fu no way nangede kaso lebbi tati yaade hitane watte yoba ujunaje sappo yaade ujunaje lasso baka jukkol ko seri a wawi wadude do bonon daaji bawdi wadude der burtaki ki gadudo kadaaki burtaki ki de hadama de on gadi ki on bawi nangede fa lebbi tati
vous pouvez aller en prison pour 3 mois ayadule